mama, 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 hey. Oh, 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 oh. Mama, mama. Baby, nisikilize mimi na mumeo, mashoga wabaya tia komeo. Saluni na vikao na vichocheo, ule mama kibongo ndio kimeo. Hawapendi kuona mimi na wewe tunapendana, wanapenda kuona mimi na wewe tunagombana. Hawapendi kuona mimi na wewe tunapendana, wanapenda kuona mimi na wewe tunagombana.
Mapenzi yananitesa usiku na kesha, na homa yananiuguza tangu wanze hivyo visa. Mapepe unayoleta mimi sipendi, umeniacha kabisa sababu ya washenzi. Umeniacha kabisa sababu ya washenzi. Toroka
toroka
toroka uje, toroka
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 toroka toroka uje, toroka.
Kama vipi mimi nawe, baby mimi nawe, tupendane. Kama vipi mimi nawe, baby mimi nawe, tupendane. Baby nisikilize mimi na mumeo, mashoga wabaya tia komeo. Saluni na vikao na vichocheo, ule mama kibongo ndio kimeo. Hawapendi kuona mimi na wewe tunapendana, wanapenda kuona mimi na wewe tunagombana. Hawapendi kuona mimi na wewe tunapendana, wanapenda kuona mimi na wewe tunagombana.
Ale ale alelele, kwako sija tumia ndele. Nakupenda tangu wenzi zile, tangu twasomaga shule. Mashoga zako wa saluni, achana nao baby. Tupendane mimi na wewe jamani, wakajinyonge baby.
Nakupenda, nitakupenda, penzi lako nitalilinda.
Toroka toroka toroka.
Kama vipi mimi nawe, baby mimi nawe, tupendane. 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 Baby, me now, tupendane, kisi lako bagawe.